kakhulu umuntu yashintsha impilo impilo yenzini awo abuyele ikhona emuva kakhulu umuntu yashintsha.